this is Hendrix Sam.
Repete, 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 yeah.
Yeah.
Yeah. A legendary time, catch a wine up, a stand on the bamba. Na siwezi sema sana, tena siwezi bonga sana. I never had a type in my life, many vibe down the bamba. Na siwezi wacha nyama, tena waskulaki sana. Leo silali, nikukesha mitungi na washa na choma. Tena sijali, yame washinda yao yetu wataweza. Leo silali, nikukesha mitungi na washa na choma. Tena sijali, yame washinda yao yetu wataweza.
I am a pezi mini professor. Ajue yo, hakuna na mambo ya juu, juu, juu. Oh my love, najua Mungu atatulinda naomba. Oh baby, leo silali, isho brote tunaitagizia dorime. Bili ya hali, hakikisha yo bila sipewe mwingine. Leo silali, isho brute tunatakizia dorime. Natamali ubavu chuma upande mwanaume wa shinde. Watati
finale,
oh, watatu penda
finale,
refari